Fantastic music.
Ayo. Umenishika, nikushika, tushikane. Na tatizo likitokea, tusikilizane. Kwenye vita yangu, wendo mtetezi, majukumu yangu, umejivisha jezi. Kwenye vita yangu, wendo mtetezi, majukumu yangu, naripenda na kupenda mama.